chill with her man dem. Usi wapa ni wape pande. Leo pigwi mtu bora mande. Leo kula kuku sio kande. Paja bata paja mbuzi leta pande. Pande river pande bank.
Pande river pande pande bank. Zimeshuka chini ya kiwiliwili. Mpango ni kukutana mtu mbili mbili. Bucket leta sio mbili mbili. Toto leta leta mbili mbili. Tawa tawa mtu tawa. Tawa 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 mtu tawa. Haya sasa.
Fufu share you the what I mean. Zicheke umbo itakufata msikitini. Hena asalama le kushula hana huini. Kenda home le wambi umekutana na jini. Hivi o watoto najifanya umesau. Mana mina chukulia ni madharau. Iso kamari ya kuja kupanda dao. Kwanza shut up kimya we bantanyau. Mungu nisame, I got blood on my hands. Kill this rapper, they are not my friends. I hit me to a warning, don't come back again. Na mwache moja ushaidi ya kadisi again. Nakupa tu, ala ala, kuja wara wara, pita, ila wilaya. Duki duki bizi bizi niko kama dala dala. Napiga misere, napiga kelele, kuna kulala. Shakalaka, pupaka maka, puyaka puyaka na bembea kwenye kichaka na tembea kwenye mipaka na kuletea makata na kuwekea matata na data sipata pata free.
Wait,
ona kupakata.